Gray and the Beast.
Maka first, wengine lopenda wamechimba ye. Kwenye poli lako mino simba. Walio niachia ni misiba. Everyday, everyday. Tena wakandika kwenye paper. Oh, oh. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tani pa uchizi. Tena sikuachi. Laba wanizike iwe R.I.P. Yeah, yeah. Tena walai. Baby, we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mina paka wa.
Najonea fali.
Umeni changanya mtoto kwa yako mapishi na. I like you. Baby, I like you. I like you. Baby, I like you. Oh,
I like you. Baby, I like you. Baby, I like you. Baby, I like you. Oh,
weni tunda langu. Acha nile huku na jichana. Wako niwe peke yangu. Unitibia siku na mchana. Oh, eni milele kuwe na mimi. Teno sinipende kisa msanii. Ata kesho nisipo iti. Yanu siwafate wale wenye kiki. Osha ni uzimno. Tena nikasotana kwenye mapenzi. Nisha choka kuwa single. Nataji kutulizwa na sio mateso. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tani pa uchizi. Tena siku achi. Laba wanizike iwe R.I.P. Yeah, yeah. Tena walai. Baby we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mina paka wa.
Najonea fali.
Umeni changanya mtoto kwa yako mapishi na.
Peke yako.
Wewe uko peke yako.